Ice beep on the beat.
Lam's Zambia. You white. Skin CM. The King Killer. The viewers sit
from Sam up to CEO.
Day and night, ni mangala ni zifunsa pali iwe. Usheni levo yango ni natumpa mali ile. Day and night, ni mangala ni zifunsa pali iwe. Usheni levo yango ni natumpa mali ile. Pali bonsa basalide iwe. Wasalide po kubana ine. Pali bonsa basalide iwe. Wasalile po kubana ine. Da wasa kamine efyonali. Wasalile po kubana ine. Da wasa kamine efyonali. Wasalile po kubana ine.
Nchoma nisifuza mepina chumpa malile. Ufumela nimpau kukanaba mikalile. Oman pasa jeo zalenge sanikalile. Mouna buelela life singa nikavile. Yaba pepi ndiwe mbamo chila slap. Yaka pokola ni kukulila drugs toyose ukoko somola. Lelo we live together na lema folk somola. Teo mama that nizo kuwa na zalobola. Kulimwe umakapaila ka exi. Ufuna king siki ya ukana ana makeksi. Singa si the day iwe no lemba text. Kudine ndiwe blessing taso na yamba.
Day and night, ni mangala ni zifunsa pali iwe. Usheni levo yango ni natumpa mali ile. Day and night, ni mangala ni zifunsa pali iwe. Usheni levo yango ni natumpa mali ile. Pali bonsa basalide iwe. Wasalide po kubana ine. Pali bonsa basalide iwe. Wasalide po kubana ine. Nisifunsa pali iwe. Usheni levo yango ni natumpa mali ile. Day and night ni mangala nisifunsa pali iwe. Usheni levo yango ni natumpa mali ile. Pali bonsa basalide iwe. Wasalide po kubana ine. Pali bonsa basalide iwe. Wasalide po kubana ine.
Da wasa kamine efyonali.
Wasalide po kubana ine.
Da wasa kamine efyonali.
Wasalide po kubana ine.
Skin Sigin, the King Killer. The viewers, the team. You white.
Daddy.
Lam Zambia, Zambia. Angu Isaac, Isaac. But Dragstone, Dragstone. Victor Sam, Victor Sam. Side boy map. The viewers.